Afi.com.
Madman Tujo on the mix.
Oya kanichiti kisa wifi, kanichiti sinuki, kanichiti kupanda kushuka kufunga milango. Mamba free, kanichiti mositi, kanichiti snatiki, kanichiti kila nikimba muni sky kwenye ki. Asajua na mpenda ndo anafanya makusudi, ananiachana kwenda kini misi anarudi. Asajua na mpenda ndo anafanya makusudi, ananiachana kwenda kini misi anarudi. Lakini misi vesemesi vingi na kubloku, wambie ndugu zako kunitashie mfulu stopu. Kanichiti, 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 kanichiti.
Ulisema unanipenda umeni mwaga, sina kitu sina no. Na miksa kunidhara ukanyona mimshamba, kawafata mabisho. Zile pesa zote lizo kunga mbwaweu, nigejichanga changa savinge kwa nageto kisewe.
Kanichiti, 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 kanichiti. Ukaleta mapozi, kisa matozi, kisa matozi, 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 matozi. Ukaleta mapozi, kisa matozi, ukaleta mapozi, 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 mapozi. Abuza boye, anja katizi, ameneja konde buwai, konde buwai. Dialogo, yomba soja mama, ajima pesa na sanga, niga eva wa mko. We, Moody Striker, amepike tujo, tena, we, twende waone.
Boys kila pa, chami, kwangua unabaya, na meneja ringo.
Na leo tujo kapija tena.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.